Rock Media Production.
Ziona sana kani kusali nimepiga dua paka ile siku nitakuja
tu ile siku nitembele maovu
niondole mimi bila wewe bado najiona I'm nothing gumu kasamaki ku survive nje maji. Daily nitembele, uniweke close and tight, kwako mini silege. Uniongoze njia zako, clean mini sipote. Lord, I need your presence, love yako kwa cross kwangu ili kuwa priceless. Na feel ni kana weather shout, got nothing to worry about. Wesio binadamu, so hakuna villain takutout. Linyosha kwa damu, bada ya kufa juu yangu. Kalipa garamo kondoa lawama kwangu. Nikipi ni kupe zaidi, ulia shinda mauti. Kuwako wa shangaza, Lord, you're so mighty. Na go down on my knee, kwako ni natumaini. Twezi lose focus, kwako dhambi nisha weka zi. Siku zaliwa juu ya sin na kublanda. Niliokoka juu ya science, now I wonder.
Kila siku nitembele. Maovu niondole.
For you, God, I don't know where I could have been. You died on the cross and took away all my sins. You are worthy to be praised, highly lifted up. Anytime I pray, I feel my soul re-energized, Lord. Adonai.
Marangapi nimekosea, mimi nimepotea, ukanipata kunirudisha on the lane.
Marangapi nilianguka, kuna vile niliamuka, ni kwa nguvu zako,
nitembele. Maovu niondole.
Nitembele.
Maovu niondole.
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 Niondole.